kugamba okwewalanga nti abantu bakuno babeeko bbala g'ensiko kati bye bakugamba bingi okuzaabuza ne bwe siwuunanga keera ntenda bwenzi yaani akedde ku maca ennyo okutabangula bambi mwatule mmanye lwakyanfuŋŋana bwananne mu kkuba ebikonde namugwira ne muluma amatunga ssaabalwanyi ye nga tonnyega nziramu mukwano mmanye bwe saavumya ekiky ennyo otuuka ewala neerabidde ennyo sente ezikola awaka bambi mu ekyo nsonyiwamu kuba ndi muntu nzijuukiridde eri kumpinga ebubonzi konzo wange kanzireeka naabasanga oba kyekikwennyamizayo nsi omwana nzize sente ziizoleeka naawe kkaaba agendo yo nsi omwana ekakaaba otyo lwaki munnange weekubagiza omwana bw'akaaba atyo ekyo si kituufu ekivaamu n'oluusi alwalira ddala nkukuziki
¡Gracias! Thank you.